Beat Records material, baby.
Pole pole usinibie penzi ya habibi, mwanzo mwisho nitabaki na wewe kipenzi, yeah. Give me love my baby, touch me like this. Every day I feel safe when I wear, yeah. You got me up high, unanipa kile nataka na fry, yeah. Tu watu weni shy, watu walotaka minawe tu wachane, yeah.
Come in now with your journey.